faka mina ebingeni bengithi mina ngitholile uthando bengithi mina ngitholile umshado das faka mina ebingeni lomntana uyamthanda umgrupho awuyena azalala usekhaya lomntana uyamthanda umgrupho awuyena azalala usekhaya.
Se guardele manje, se guardele manje, se guardele manje, se guardele manje.